for this sound.
Ah, oh, Weezy, more fun. You know you don't see some more fun, yeah? I'm a child, yeah.
Is there a
I just come to back.
Wanangu niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie.
Ndugu yake mama, mdogo wake mama, wakike unamuitaje? Kuchola tatu blandi, sikatai ila dume akijichubua. Unalala kwa mama, dume zima utaki hata kufosi. Umeshatoboa pua, TikTok unajishaua. Unapenda dededezo, utashushwa mlege. Usipende dededezo, utashushwa mlege.
Niwambie, 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 Mungu anachafu ipo jei, kila siku dene yule pale kapanda bei. Kwa kila siku kwa mama fei, yani kwanza kosei, yani kwelia ipo jei. Oh, basi kwanza kosei, ah, basi kwanza kosei. Oh, silete mapepe, 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 silete mapepe. Ah, silete maseke, 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 silete maseke. Ulipo shika baba, 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 unaleta uba, uba. Upo shika baba, 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 unaleta uba, uba.
Unapenda dededezo, utashushwa mlege. Usipende dededezo, utashushwa mlege.
Mdogo kumbe kalewa ameanguka chali. Mdogo amepalamia kwenye ukuta. Mdogo kumbe kalewa ameanguka chali mama. Ameanguka chali. Chali chali chali. Ameanguka chali. Chali chali chali. Ameanguka chali. Chali 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 mama. Mdogo amepalamia kwenye ukuta. Mdogo kumbe kalewa ameanguka chali. Mdogo amepalamia kwenye ukuta. Eh mdogo. Mama mdogo.
I'm shoes at the bossy. Chidi mkongwe
tuambie mwana.
Awazi mnubi
tuambie mwana.
Kani mawezo
tuambie mwana.
Izaina makodi
tuambie mwana.
African kodie wakumwita gangedele
tuambie mwana.
Mitoto, mitoto mbande. Mitoto achanika. Adasku.
Tuwabie mwana.